Black Market Records.
Yeah, you know.
Happy.
I cue a lie.
Let's go like step on, bump. Gonna turn around and take it to the top like step on, bump. Then you turn around and take it to the top like Karibu. Uchovu mimi nitakutibu. Nikukande mugongo, nikulishe madondo. Appetizer ni ya nyama na muhogo. Ukujirani ni umbea tu. Juu wako na wivu kinipea bu. Umenijaza kifuniko. Ndo mana nitakuvuta kama kiko. So baby, tell me. Bile siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunibeta maua. Kweli hata kwenye joto na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me feel so happy, happy. Nakuzalia watoto na watakuita daddy.
Taka is true. Yo mwili ni kamili, haina wengi, just few. It's just you. Majabu kinchu. Mahesabu za gizani 67 plus 2. Vile tulipatana ilikuwa ni story ya jaa. Vile tulikatana ilikuwa ni story ya njaa. Tulipeleka sana ukanjazia ikajaa. Umechanganisha kijana, nimeshikwa tana kichaa. Njele, njele, njele. Vile mina kufuata dele, dele, dele. Una makali pili pili. Echele, echele, mina rudianga mara pili. Na pili, na still ni trele. Aye, ankunjogu huni ndovu na sisimba. Msituni tabia mbovu za kuchimba. Tarumbe tufanya warembo wanaimba. Na wakiteta bado tembo wanavimba.
So baby, tell me. Bile siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunibeta maua. Kweli hata kwenye joto na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me